lenga yo zambe ya
banga bayo. This your boy said alinishikilia mikutoka zamani. Nasinge waijua mimi ni na zamani. Binadamu wakupenda tu ukiwa na mani. Banga bayo, pesa ni yani. Bad man man me na fear them. The energy a bad me na afraid of them. The people wanna love you when you got in them. The enemy a come, the enemy go run me say banga bayo.
Wakati sikuwa na lolote, rafiki sikuwa na yeyote. Hata mavazi ya kuvaa, chakula na vyote aibu kaondo. Aiyaya, uliniokoa nitaimba. Aiyaya, siku zangu zote.
Nikitazama kule ulikonitoa macho na roho yangu zinajawa na machozi.
Yeah.